Abaheburayi umutwe wa 11. Kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona, kandi ni ukumenya udashidikanya ko ibyo utareba biriho. Uko kwizera niko kwatumye abakera bashimwa n'Imana. Kwizera Imana bitwumvisha ukuntu yavuze maze ijuru n'isi bikabaho, ku buryo ibyo abantu bareba byakomotse ku bitagaragara. Kwizera Imana niko kwatumye Abeli ayitura igitambo kishimishije kiruta icya Kayini. Ni nako kwatumye yemerwa ko atunganiye Imana, nayo igashima amaturo ye. Nubwo yapfuye, uko kwizera kwe gutumana n'uwo akivuga. Kwizera Imana niko kwatumye Henoki yimurwa ku isi atagombye gupfa, ntihagira uwongera kumuca iryera kuko Imana yamujyanye. Kandi byanditswe ko atarimurwa yari yarayinogeye. Icyakora nta wabasha kunogera Imana atayizera, kuko uyisanga wese agomba kwemera kuyibaho kandi kwigororera abayishaka. Kwizera Imana niko kwatumye Nowa yita ku byo yaburiwe nayo ku byerekeye ibigiye kuzaba, nubwo yari atarabibona, maze yubaka ubwato bunini we n'umuryango we bari kuzahungiramo umwuzure. Bityo ibyo Nowa yakoze byatumye ab'isi batsindwa n'urubanza, maze Imana imuha umugabane ku butungane iha abayizera. Kwizera Imana niko kwatumye Aburahamu ayumvira igihe yamuhamagaraga akimukira mu gihugu yari kuzahabwaho 8. Nuko agenda atazi yajya. Kwizera Imana kwanatumye Aburahamu aba nk'umushyitsi muri icyo gihugu Imana amusezeranyije. Aba mu mahema kimwe na Izaki na Yakobo, nabo basezeranyijwe 8 kimwe na we. Erega Aburahamu yari ategereje kuzatura mu murwa wahanzwe n'Imana ubwayo, kandi wubatswe nayo ku mfatiro zikomeye. Kwizera Imana niko kwatumye Sara abasha gusama inda, nubwo yarageze mu zabukuru kandi ari n'ingumba. Impamvu ni uko yizeye ko Imana itazabura gukora ibyo yasezeranye, kuko ari indahemuka. Bityo rero umukambwe umwe na we wasaga n'uwapfuye akomokwaho n'abantu banganya ubwinshi n'inyenyeri zo ku ijuru n'umusenyi wo ku nkombe z'inyanja. Abo bose bapfuye bagifitiye Imana icyizere, bari batarahabwa ibyo yabasezeranyije. Icyakora babirebaga kure bakabyishimira, bemeraga ku mugaragaro ko ari abashyitsi n'abagenzi kuri iyi si. Abavuga batyo baberuye ko bashaka igihugu cyabo bwite. Iyo baza rero gukumbura igihugu bari baravuyemo, bari bagifite uburyo bwo gusubirayo, ahubwo bifuzaga igihugu kirusha icyo kuba cyiza ari cyo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, ndetse yabateguriye umurwa bazaturamo. Kwizera Imana niko kwatumye Aburahamu atura Izaki w'igitambo ubwo yamusuzumaga ngo irebe ko yayumvira. Aburahamu yemeye gutanga uwo mwana we w'ikinege, kandi ari we yari yarahawe iyo masezerano. Imana yari yaramubwiye iti,
Izaki niwe uzakomokwaho n'urubyaro nagusezeranyije.
Aburahamu yibwiraga ko nubwo umuntu yaba apfuye, Imana ibasha kumuzura. Uwigereranyije rero yagaruriwe Izaki nk'uzutse. Kwizera Imana niko kwatumye Izaki ahawe Yakobo na Izawu umugisha ku byo bazahabwa bwa nyuma. Kwizera Imana niko kwatumye Yakobo atarapfa aho umugisha abahungu bombi ba Yosefu. Yabikoze yishingikirije inkoni ye asingiza Imana. Kwizera Imana niko kwatumye Yosefu ajya kwitarura ahanura ko urubyaro rwa Isirayeli ruzava mu Misiri, ajyana n'ibyerekeye amagufwa ye. Kwizera Imana niko kwatumye ababyeyi ba Musa bamuhisha amezi 3 amaze kuvuka. Babonye ko ari umwana mwiza, ntibatinya kurenga ku itegeko ry'umwami wa Misiri. Kwizera Imana niko kwatumye Musa ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa w'umwami wa Misiri, ahubwo yiyemeza kugirirwa nabi hamwe n'ubwoko bw'Imana, abirutisha ibyishimo by'igihe gito yaterwa no gukora ibyaha. Yasangaga ko guteshwa agaciro nka Kristo ari ubukungu buruta kure umutungo wose w'igihugu cya Misiri, kuko yari arangamiye ingororano yari kuzahabwa. Kwizera Imana niko kwatumye Musa ava mu Misiri adatinya uburakari bw'umwami waho. Ntiyatezuka kuko yari arangamiye Imana itaboneka nk'uyiruzi. Kwizera Imana niko kwamuteye kandi gushyiraho umuhango wa Pasika, maze ategeka ko basiga amaraso ku miryango kugira ngo uwazaga gutsemba abana b'imfura bose atagira icyo atwara Abisiraheli. Kwizera Imana niko kwatumye Abisiraheli bambuka inyanja itukura ari nko kunyura ku butaka bw'umutsi, nyamara Abanyamisiri babigerageje bararohama. Kwizera Imana niko kwatumye inkuta z'umujyi wa Yeriko ziritagurika Abisiraheli bamaze kuzizenguruka iminsi irindwi. Kwizera Imana ni nako kwatumye ya ndaya yitwa Rahabu idapfana n'abatumvira Imana, kubera ko yakiriye abatasi neza. Nongere mvuga iki se kandi? Igihe cyambana gito nshatse kurondora ibya Gideoni na Baraki na Samusoni na Yefute na Dawidi na Samweli ndetse n'abahanuzi, kubera kwizera Imana kwabo bigaruriye ibihugu, bashinga ubutabera, maze basingira iby'Imana yari yabasezeranyije. Babumbye iminwa y'intare, bazimya umuriro ugurumana, barokoka ubugi bw'inkota. Mu mwanya w'intege nke bahabwa imbaraga. Ku rugamba ntihagira ubahangara, ahubwo bahashya ibitero by'abanyamahanga. Abagore bahabwa babo bazuwe mu bapfuye. Abandi bishwe urubozo ntibemera kurengerwa kugira ngo bazazuke bahabwe ubugingo buhebuje. Bamwe bahawe urw'amenyo bakubitwa ibiboko, naho abandi baboheshwa iminyururu baroha muri gereza. Bamwe bicishijwe guterwa amabuye, abandi bakirirwamo kabiri, naho abandi bicishwa inkota. Bazereraga bambaye impu z'intama n'iz'ihene, badafite gifasha, batotezwa kandi bagirirwa nabi. Yemwe, n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo. Bazereraga hadatuwe no mu misozi, bakibera mu buvumo no mu masenga. Abo bose Imana yarase ukwizera kwabo, nyamara bapfuye batarahabwa ibyo yabasezeranyije. Erega natwe Imana yaduteganyirije ibyiza bihebuje, ku buryo abo batari kugirwa indakemwa byuzuye tutari hamwe nabo.